Lelo mhlaba wo Balolutando lwethu Unambe jelaba Ake siqhathe mame mesa Ozo menesa lelo mhlaba wo Unambe jelaba Balolutando lwamina Unasiqhathe mame mesa Ozo memezela umhlaba wo Nalolutando lwethu Mina mfuna mbetshela bantu Let's go.